Patrick Production.
Zagerageza gukora ibyo wumbwiye Nkuha icyubahiro cyose kigukwiye Kuko ibyo uvuga n'uburyo ubigena Bitandukanye cyane n'abantu
Uri mana nzakorera ibihe byose
Uri data
Uri mana uri nyakubahwa
Uri mana yugushimira uko bukeye
Uri mana yupfukamira uko bwije
Uri mana nzakorera ibihe byose
Uri data
Uri mana uri nyakubahwa
Wicika intege nubwo ubona bikomeye Wishika intege yaguha nzira kuze Kubwo icyo usabwa nuko wakwitondera Ibyanditswe byera biri muri wowe Rega Imana dukorera sinyabingi Kubwo n'Imana imwe y'Abisiraheli Iyo uyisenze maze ukayikorera Nta na kimwe yitagushumbusha
Uri mana yupfukamira uko bwije
Uri mana nzakorera ibihe byose
Uri data
Uri mana uri nyakubahwa
Uri mana yugushimira uko bukeye
Uri mana yupfukamira uko bwije
Uri mana nzakorera ibihe byose
Uri data
Uri mana uri nyakubahwa
Uri mana yupfukamira uko bwije
Uri mana nzakorera ibihe byose
Uri data
Uri mana uri nyakubahwa
Uri mana yugushimira uko bukeye
Uri mana yupfukamira uko bwije
Uri mana nzakorera ibihe byose
Uri data
Uri mana uri nyakubahwa
Uri mana yupfukamira uko bwije
Uri